kufanya survey. Jiji lako liko salama, umenitoa hofu mashaka.
Shulan, sholele.
Moyo upo Bombei, mwili upo Dar es Salama, hisia zimevuka mipaka.
Shulan, sholele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele. Kuka, tafadhali, siniache kwenye isa.
Tazame wale hawali wakashiba, wanakesha kuroga tuachane. Kwetu mambo nare nare, raha sio kawaida, wenye pressure na pumuzi wabane. Mapenzi uji wa moto
moto,
zami nikoroge
nikoroge,
jifanye kama mtoto
mtoto
mdogo. Sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Tafadhali mpenzi, nipeke yangu siwezi.
Olala, 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 olala.